but where you calling from? Ambient music published on CO.
Ntawiza kale, nezonkala ndi manta. Kosa siwa, buye muliko nditu. Sono nizindikila, I'll never be alone. Now that I'm found in you. Maloyo koma, maloya malo ni mkajisi. Nilinganganga, inena Yesu. Andani fela, pajamba mutanda. Nilinganganga, inena Yesu. Andani pasa, umoyo wa sopano.
Ditu, wenzilo komandi Yesu. Apo sambale ni wachikundi ditu wachoka nane kutani chipanda mtanda wezi ndiyo sochela ipu malo malo yoko mani mkachisi.
Don't see.